ya kumide kuchenda katonye zinya Dembe FM kasera kama uri ya mbujivu hake saweno inza stoina na chidega kutosako ntani semna ya mfuzi halikudorufu kanya government Dr. Kezavya Sijo na kuruwa lero asubilo kupanga gena kudamu kuleka kumo kauti ya nkulo atenga kumusango gwakuli ya monsi yoru kwezo ugena kupanga ate ugena mumaso Dr. Kezavya Sijo ngali wamo na ya Haji Obed Rutalomo yambiwe kutademu na majie Captain Ora Denesi Oya bagina kwa balabika masogo mlamuzi Emmanuel Baguma okongera ate okulira omusango gwabwe okusinzira kuludda oluo wabirwa lusubira okubanga lugenda kwanukula lukwanukulwa okusinza kuludda oluwabi lusubira nti lugenda kwanukulwa ku nsonga yokweka aba bagenda okwobujuliza abali yo mukaga balambirira gye bavuddeko omwezi guno gwenyini gwe tulimo Dr. Kizabesi gyeyaveyo natisatisanga bwagenda okuzira okudda mu kooti kubanga engeri kooti gye yali yasalawo ensonga baga yagamba nti yalimu kyekubirira era nga kino kyali tekimusobozesa osigala nga ajja mu kooti olunaku lwaliro ketulinda oba ddala anajja mu kooti oba anabeera agaana kati no kusinzira ku luddo oluwabi luvira Dr. Kizabesi gyene banne okwagala okulya mu nsi ya bulukwe era ng'enkuŋŋaana ez'enjawulo ezaali ziteekateeka ekikolwa kino baazitegekeranga mu Switzerland, Greece na kw'otadde Kenya n'eggwanga erya Uganda Dr. Kizabesi ye era ng'ono